Yeah, reality. More reality. A big respect to the ghetto present and one honorable Bobby Wine. It's about out in nature. We find the rough and the toughest. It's a hear this. Boom, a rock them. Mi wanfu na miga okula bika konga nango muntu enna kujenda be musite tendwa ne kutoba nyo nange mbewo omulimu gwe sikoze teguliyo wadenge myaka gichali mivuka benganda banji na banywera nemba kwata kona bo babewo kati bafudde mbuzi buli jempita buli kalungi kenfuna kabanyiza oyo gwoya naye kejenkalirire kuma bika uli yafume erinnyalyo ekisaakye nakolera nga bannange yempala naje ndiko kati ate wewunya singira ddala okuba bubi yasiŋŋala okujerega ayenze wendi mukama yampa ab'ennugu bangi naye sifaayo mbagambye wendi ate sigenda komya ebigambo muve ku bantu abano mukisa gwe mubulamu ogugosi gwe gwange ate buli omu alya ku ntuyoze atakoze n'okulya gwe toliire balemu otunulira be twakola ne badde otunulira be twalemwa balemu otunulira be twajuna ne badde otunulira be twasobya oba obubi tewali akulaba oluteeramu nga bakulaba bubi otambuza ebigere nga baseka ovuga kamodoka nti weraga balinga basanyukira amaziga gange buli wembonabona ge masanyu gabwe bafubye nnyo okulaba nga nnemu ensi eno wadde nga siina musango naye nze wendi mukama yampa ab'ennugu bangi naye sifaayo mbagambye wendi ate sigenda komya ebigambo muve ku bantu nnayita wala okuba bwe nti sitanga muntu wadde omu zino ze ndya za ntuuyo zange najja site nkuba empange weriigaana nzira ebuwaya ab'ennugu mbalangidde muve ku bantu mukole ebyammwe simanyi nza ab'ennugu lwaki tebanvaako bakole ebibakwatako nze nkola ebirungi mutwalo tebajjukira ebibi tebyerabirwa naye sikitya nneeyantonda ayinza kubanga gwe nesiga olaba ne bulaaya ab'ennugu nfanfa naye ate wano naye nze wendi mukama yampa ab'ennugu bangi naye sifaayo mbagambye wendi ate sigenda komya ebigambo muve ku bantu MVP ebeewo Netflix abeewo oyo muyeza abeewo ne Eddie abeewo oh fire base ebeewo kubanga yo ya